Daniel 4:1. Unebukadnezari inkosi kubo bonke abantu nezizwe nezilimi zakhe emhlabeni wonke ukuthula makuvame kunina. Verse 2. Bekukuhle kimi ukwazisa izibonakaliso nezimangaliso onkulunkulu ophezu konke azenzile kimi. Verse 3. Yeka ubuningi bezibonakaliso zakhe namandla eyimangaliso zakhe. Umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade, nokubusa kwakhe kungokwezizukulwane. Verse 4. Mina Nebukadnezari ngangihlezi ngokuthula ngathi amasendlini yami yobukhosi. Verse 5. Ngase ngibona iphupho langethusa, emcabanga embhedeni wami nemibono yekhanda lami yangisabisa. Verse 6. Ngalokho ngakhipha isimemezelo sokuba kulethwe bonke abahlaniphileyo baseBhabheli phambi kwami ukuze bangazise incazo yephupho. Verse 7. Zase zifika izanusi nabathwebulayo namakhaledi nabahlola imhlola ngabatshela iphupho kepha abangazisanga incazo yalo. Verse 8. Kodwa sekugcineni kwangena uDanyeli phambi kwami ogama lakhe linguBhelitheshazari njengegama likaNkulunkulu wami, okuye umoya wawonkulunkulu abangcwele ngamtshela iphupho ngathi. Verse 9. Belitheshazari wena nduna ezanusi, ngoba ngiyazi ukuthi umoya wawonkulunkulu abangcwele ukuwe, nokuthi awukhathazwa imfihlakalo, ngitshele imibono yephupho lami engilibonileyo nencazo yalo. Verse 10. Yayinje imibono yekhanda lami ngisembhedeni wami, ngabona phela nanko umuthi phakathi komhlaba nokuphakama kwawo kwakukukhulu. Verse 11. Umuthi wakhula waqina, ubude bawo bafinyelela ezulwini, nokubonakala kwawo kwaze kwaba sekugcineni komhlaba. Verse 12. Amaqabunga awo ayemahle, nezithelo zawo zaziningi, kukhona kuwo ukudla kubo bonke izilwane zasendle zinomthunzi phansi kwawo, izinyoni zezulu zazihlala emagatsheni awo, nenyama yonke yondliwa kuwo. Verse 13. Ngabona embonweni yekhanda lami ngisembhedeni wami pheka nango umlindi ongcwele ehla ezulwini. Verse 14. Wamemeza ngamandla washo kanje wathi, gawula umuthi unquma amagatsha awo, uvuthulula amaqabunga awo, uhlakaze izithelo zawo, izilwane mazisuke phansi kwawo nezinyoni emagatsheni awo. Verse 15. Nokho shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini sinesibopho sensimbi nesethusi ohlazeni lwasendle, simatiswe ngamazolo ezulu, isabelo sazo sibe nezilwane zasetshanini bomhlaba. Verse 16. Inhliziyo yakhe iyakuguqulwa ingabi ngeyomuntu aphiwe inhliziyo yesilwane kudlule isikhathi esiyisikhombisa phezu kwakhe. Verse 17. Kunqunyiwe ngesimemezelo sabalindi nangesiyaliso sezwi labangcwele ukuba abaphilayo bazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo, amise phazi kwayo ophansi phakathi kwabantu. Verse 18. Leli phupho ngalibona mina Nebukadnezari, wena Belitheshazari, yisho incazo njengokuba bonke abahlaniphileyo bombuso wami bengazi kungazisa incazo, kepha wena ungakweza ngokuba umoya wonkulunkulu abangcwele ukuwe.
Verse 19. Khona uDanyeli ogama lakhe linguBhelitheshazari wamangala isikhashana, imicabango yakhe yamesabisa. Inkosi yathatha yathi, Bhelitheshazari, iphupho nencazo makungakwesabisi. UBhelitheshazari waphendula wathi, Nkosi, iphupho malibe kwabakuzondayo nencazo yalo kuzo izitha zakho.
Verse 20. Umuthi wawubonayo owakhula waqina, ubude babo ufinyela ezulwini, nokubonakala kwakwazi kwaba sekugcineni komhlaba. Verse 21. Omaqabunga awo ayemahle, nezithelo zawo zaziziningi, kukhona ukudla kubo bonke, ozilwane zasendle zahlala phansi kwawo, nezinyoni zezulu zakhe emagatsheni awo. Verse 22. Nguwe Nkosi okhulile waqina, ngokuba ubukhulu bakho bukhulile bufinyela ezulwini, nokubusa kwakho kuze kube sekugcineni komhlaba. Verse 23. Njengalokho inkosi yabona umlindo ongcwele ehla ezulwini ethi, gawula umuthi ucithe, kepha shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini, nesibopho sensimu nesethusi ohlazeni lwasendle simatiswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sibe nezilwane zasendle kuze kudlule isikhathi esizikhombisa phezu kwazo. Verse 24. Nansi incazo nkosi, kuyisimemezelo sophezu konke esiyehlele inkosi yami inkosi. Verse 25. Sokuthi uyakugxoshwa kubantu, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle, idliswe utshani njengezinkabi, umatiswe ngamazolo ezulu, kudlule isikhathi ezisikhombisa phezu kwakho, uze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo. Verse 26. Njengalokho bayaleza ukuba kushiywe isiqu sezimpande zomuthi, umbuso wakho uyakuqina kuwe lapho usufundile ukuthi izulu liyabusa. Verse 27. Ngalokho nkosi masamukeleke kuwe isiluleko sami, unqamule izono zakho ngokulunga nobubakho ngokomusa kwabampofu, mhlawumbe kungelulwa ukuthula kwakho. Verse 28. Konke lokho kwamehlela uNebukadinezari. Verse 29. Ngasekugcineni kwezinyanga eziyishumi nambili wayehamba endlini yamakhosi eBhabheli. Verse 30. Inkosi yathatha yathi, angithi yileli iBhabheli elikhulu engilakhile libe yindlu yobukhosi ngezikhwepha zamandla ami, libe ludumo lobukhosi bami na? Verse 31. Izwi lisesemlonyeni wenkosi, kwehla ezulwini izwi lithi, weNkosi Nebukadinezari, kukhulunywe kuwe ukuthi umbuso usukile kuwe. Verse 32. Uyakugxoshwa kubantu, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle, udliswe utshani njengezinkabi, kudlule phezu kwakho izikhathi ezisikhombisa, uze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinika amthandayo. Verse 33. Ngaso leso sikhathi lento yagcwaliseka phezu kwaNebukadinezari, wagxoshwa kubantu, wadliswa utshani njengezinkabi. Umzimba wakhe wamantiswa ngamazolo ezulu, zaze zakhula izinwele zakhe njengezimpaphe zezinkozi, nezinzipho zakhe njengamazipho ezinyoni. Verse 34. Ngasekugcineni kwezinsuku mina Nebukadinezari ngaphamisa amehlo ami ezulwini, nomqondo wami wabuyela kimi, ngambonga ophezu konke ngamdumisa, ngamtusa yena ohlezi phakade, ngokuba ukubusa kwakhe ungukubusa okuphakade, nombuso wakhe ungowezukulwane ngezukulwane. Verse 35. Bonke abakhe emhlabeni bashaywa ize, uyenza njengentando yakhe empini yasezulwini, naphakathi kwabakhileyo emhlabeni, akakho ngavimbela isandla sakhe, noma athi kuye wenzani na. Verse 36. Ngaso leso sikhathi wabuyela kimi umqondo wami, nobukhosi bami nokugcobezela kwami kwabuyela kimi, kwaba ludumo lombuso wami, abomkhandlu bami nezinduna zami bangifuna, ngase ngibekwe embusweni ngenezelwa obukhulu obudluleleyo. Verse 37. Kalokhu-ke mina Nebukadinezari ngiyatusa, ngiyaphakamisa, ngiyidumisa inkosi yezulu ngokuba yonke imisebenzi yayo iyiqiniso, nezindlela zayo zingukwahlulela, abahamba ngokuzidla inamandla okubathobisa.